sec, yeah. Every day na kuita jiapa, nikiwa na we na pata baraka, yeah. I needed somebody to hold my hand, Bila we na pata mashaka, alimbaya ni nata pata pa, baby. Tule yapa tutakuwa milele, bila we. Dele na saka, tonyo machaka. Na nikikosa na shukuru to. Sina haraka, najwa ntapata. Nilikupata mfumilivu, baby. This kind of love I've never seen before. Unanipenda na kupenda, twapenda na mpaka kifu, baby. Chini hapa nawe, sina majuto. Miaka yote nenda rudi penzi langu kwa kulipo, baby.
Niko na meditating, meditation. Ghetto niko na skating, naifinya. Kime kime silent, no question. Nikama mapala chichi, naininya. Kitoto cha low budget, leti number E. Sina kitu na nipeti peti namna E. Nimepata kidogo nuke kwenye number E. Number 8 unazigo kama number B. Ukiniacha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukiniacha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukiniacha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Ukiniacha na batiswa na okoka. Nacheka kimoyo moyo na okopa.
Yeah, okay.
Saka, tonyo machaka. Na nikikosa na shukuru to. Sina haraka, najwa ntapata. Nili kupata mfumilivu, baby. This kind of love I've never seen before. Unanipenda na kupenda, twapenda na mpaka kifu, baby. Chini hapa nawe, sina majuto. Miaka yote nenda rudi, penzi langu kwa kulipo, baby.
The sound.